Mwani mwana mvela konse kumumuli, takumananso mprogram ya tisanture Bible. Ntaye mtengopatari pomwiti mavu mamulu nga kusanturidwa, lero tindimwayo osantura 2 Samuel chapter 23, komanso chapter 24, kumaliza ndi tubuku limeneli, ndi mau David, tine kuti mau wake omaliza, kuwerenga anthu ake ankhondo, komanso zotsatira. Kunali zinthutu kumeneko. Nkhani yathu ndimene ndithu ya mprogram ya tisanture Bible lero. Pomwe mbale Osman Chilola Manda akhale kusogolera kusantura 2 Samuel chapter 23 tiyambira verse 1 ndipo nkhani yonse nayi.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Taonani lero, tiyamikaso Yehova chifukwa cha inu, amene mwasankha kuti tiyende pamodzi ndi ine mu ulendo uno. Poyamba, mu programu ya Peter, timasanthula pa 2 Samuel 21 verse 1 ndikulowa mu chapter 22 kulekeza 36. Mene timasanthula zanjala mu Israeli, a Gibeon abwezera nkhondo ndi a Filisti. Ndipo lero pamene tikumaliza buku lino la 2 Samuel. Ndifuna tisanthule 2 Samuel 23 kuyamba verse 1 ndikulekeza chapter 24 chotsiriza ndi verse lakeso la 24. Mene tiwone za mau otsiriza a David, anyamata mphavu a David, ndi kuona za chiwerengero chawo. Verse 1. Mau otsiriza a David ndi awa. Atero David mwana wa Jesse, atero munthu wokwezedwa, ndiye wodzozedwa wa Mulungu wa Yakobo, ndi mwini masalimo wokoma wa Israeli. David anali mwana wa Jesse, amene anali mulimi wamba mu Bethlehem. Ndipo Davide sana chita manyazi ndi chimenechi, koma Mulungu anamukweza pamwamba. Taonani, iye anamukweza na akhala pamodzi ndi anthu omveka apa dziko lapansi. Davide ndiye uja wodzozedwa wa Yakobo. Ndiye Mulungu uyu amene anasintha moyo wa Yakobo ndi kukhala Israeli. Ndiye amene anatenga Davide ndi kumukweza pamwamba pa ufumu. Tele uyu, ndiye Mulungu yemweyo amene anapulumutsa ine ndinu. Tsono Davide ndiye amene anali wopeka ndi kuimba nyimbo. Mwaluso ndithu, koposa ngakhale wina aliyense pa dziko lapansi. Izi ndi nyimbo zomwe zakhala zikuthandiza anthu ambiri kulambira Mulungu. Verse 2. Mzimu wa Yehova unalankhula mwa ine ndi mawu ake anali pa lilime langa. Pano David akunena kuti, ukatswiri wopeka nyimbo, suna ngochitika mazeru zake zokha ayi. Koma, kudzera mwanzimu wa Mulungu, umene unafika pa iye kuti akhoze kupeka nyimbo za matanthauzo zimenezi. Petro na Yesu akutsindika maomwewa pa 2 Petro 1 verse 20 mpana 21. Pamene akuti, ndikudziwa ichi poyamba, kuti palibe chinenelo cha lembo chitanthauzidwa pa chokha, pakuti kale lonse chinenelo sichinadza ndi chifuniro cha munthu, koma anthu a Mulungu ogwidwa ndi mzimu woyera analankhula. Haleluya. Verse 3. Mulungu wa Israeli anati, thanthwe la Israeli linalankhula ndi ine, kukhala woweruza anthu molungama, woweruza mkopa Mulungu. Pano ndi ambende mawa akuti, maganizo kaya malamula amene ama kazikisidwa lero, mboma mwatumu, sama pangidwa mwakuopa Mulungu ai. Kutanthauza kuti malamulo ama pangidwa poopa wanthu amene anaponya voti. Ine ndikaona zimene zikuchitika mboma latu, palibe chimene chimachitika chowonetsa kuopa Mulungu ai. Ife tifuna tsogoleri amene angalamulire dzikoli koma moopa Mulungu. Ichi ndi chifukwa chake palikatangale, palikuba ngakhale ndalama zaboma zimene zikutchuka ndi kuti kashigeti, komanso ndi chinyengo cha mtundu wonse. Tiyentheroweni mu verse 4. Iye adzakhala ngati kuunika kwa mmawa potuluka dzuwa, mmawa popanda mitambo, pamene nsipu uphuka kutuluka pansi chifukwa cha kuwala kwoyela italeka mvula. awa ndi mawu amene ndiwofunika kwambiri amene Davide ananena. Ngati mungakumbukire, ndidanena kuti mu 2 Samuel 7 ndicho chapitala chofunika kwambiri mbaibolo. Chapitala ichi ndi muja Mulungu analowa mpangano ndi David, lomwe lidzakhazikitse ufumu wa Kristu womwe unaperekedwa kuchokela nyumba ya chifumu ya Davide, umene ndi ufumu wokhazikisidwa pasi pano kwa muyaya. Mulungu analonjeza kuti Kristu kapena kuti Mesiya adzadza kudzera ku mtsitsi wa Davide. Tsono Mesiya uyu ndi uja amene analonjezedwa kwa Hava mʼmunda mwa Edeni. Uyu ndi yemwe uja amene analonjezedwa kwa Abraham, Isake ndi Yakobo. Uyu ndi Mesiya yemwe Mose analankhula za iye, komanso Yoswa naye analankhula za yemweyo. Ndiye tikutsindika kunena kuti pangano la Mulungu ndi Davide likufotokozera za Kristu. Verse 5. Zoonadi, nyumba yanga siikhala yotere ndi Mulungu, koma iye anapangana ndi ine pangano losata, lolongosoka mwa zonse ndi losungika, pakuti ichi ndi chipulumutso changa chonse ndi kufuma kwanga konse. Kodi sadzachimeretsa? Iye akunena kuti nyumba yake siyoyenera pangano limeneli. Ndipo ngakhale adalandira chimenechi, sadalandire chifukwa chakuti ndi woyenera ayi, kapena chifukwa kuti ndi wodziwika. Kutanthauza kuti Davide akanakhala ndi zinthu zomuyenereza, Mulungu sakadapangana naye pangano limenera. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ndi ine tikadakhalanso anthu wodziwika, kapena kuti tikadakhala ndi zinthu zotiyenereza ife, Mulungu sakadatipulumutsa. Ndiye monga Mulungu analowa mu pangano ndi Davide, pangano lomweli analowaso ndi inu ndi ine. Ili ndilo pangano lomwe akunena Yohane pa chapter 3 verse 16, lomwe akuti, pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha, kuti yese wakukhulupirira iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. Tere ili ndilo lonjezo lomwe tiyenera kugwira. Ndipo ndi Mulungu amene anapanga lonjezo limeneli. Taonani, sitidachite kumupempha kuti apange lonjezo limeneli, ayi. Komanso tiyenera kudziwa kuti sanapange panganoli chifukwa cha mmene ife tionekera, ayi. Komanso sadayembekezere kuti inu kapena ine tipereke maganizo athu pamenepa, Tele zikhalira munthu kulandira la pangano limeneli kapena kukana. Koma ine ndinalandira, ndipo ndinatenga panganoli, ndipo ndimatsamira pamenepa nthawi yonse. Tamvani Davide akutsindika kunena kuti panganoli ndilolongosoka mwa zonse, komanso ndilosungika. Ndipo pachifukwa chimenechi, inunso mukhoza kudalira pangano limeneli. Mwanjira ina tikunena kuti inu mukhoza kumudalira Mulungu, popeza chomwe wanena ndicho chimene chidzachitika ndithu. Ndipo potsiriza mundime meneyi, Davide akunenetsa kuti, pakuti ichi ndi chipulumutso changa chonse. Ndiye tanthauzo lake ndilakuti pangano lomwe Mulungu anapangana ndi Davide ndicho chipulumutso chanu ndi changa. Tsono ichi ndicho chimamukhudza kwambiri kuti pangano ili likakhale chipulumutso changa nthawi yonse. Ndipo chimenechi chinayenera kukhalanso chikhumbukhumbo chanu wokondedwa, kuti pangano limene likhale pangano lanu. Verse 8. Anyamata amphamvu a Davide. Mayina angwazi Davide anali nazo ndiwo Josebu, Basebete, Ntekemoni, mkulu wa kazembe, ameneyo ndiye Adino Mezini, wolimbana ndi mazana atatu ophedwa nthawi imodzi. Tsono ngati mungakumbukire, wokondedwa, awa ndi anyamata amene anakapeza Davide kuja anapita kuthawa Sauli. Pamene Davide anali kuthawa Sauli, anali kusakidwa ngati nyama yakuthengo. Iye anali kuchita kubisala mapanga, ndipo anyamata awa ndi amene anasoweka mtendere, ndipo anadza kwa iye. Awa ndi amene anazuzidwa ndi kupsinjika ndi Sauli. Tere anangoganiza zolondola Davide. Anthu ambiri, monga amene anali ndi ngongole, ndipo sana funa kuti awagulitse, ndiwe na amene sana kutitsidwe ndi ulamuliro wa Sauli, anangothawira kwa Davide. Kukondedwa anzanga pa ulendo. Kodi mumadziwa, kumene mukhoza kuthawira, pamene muli ndi ngongole ya machimo. Anzanga, pamene inu muthawira kwa Yesu, ndi ngongole ya machimo. Komaso ngati simukhutira ndi ulamuliro wa Satana, iye adzakukhululukirani ngongole yanu yonse, popanda ndipo linali lonse kupereka. Ndipo tikunenetsa pano kuti ngati inu simukhutitsidwa kuchokera pansi pa mtima ndi ulamuliro wa mdierekezi, Yesu akuti idzani, idzani kwa Yesu okondedwa, kuti akukhululukireni machimo anu onse. Ndipo mudzakhululukidwa ndithu mmoyo wanu wonse. Haleluya. Tsono anthu amene anadza kwa Davide anali wofunika madera ambiri. Tenditavani verse 11. Ndipo wontsata naye ndiye Sama mwana wa Age Mhalali. Ndipo Afilisiti anasonkhana ali gulu pamene panali munda wa mphodza. Anthu nathawa Afilisitiwo. Koma iye anayima pakati pa mundawo na uchinjiliza na apha Afilisitiwo. Ndipo Yehova anachititsa chipulumutso chachikulu. Pano pali nkhani yochititsa chidwi. Taonani Aisraeli akuteteza chakudya cha mphodza. Mwina ntchito imene anachita Sama yoteteza munda wa mphodza singakhale yofunika kwambiri. Koma taonani kuti Aisraeli anali kufuna chakudya. Tsono taonani kuti chinali chizolowezi cha Afilisiti kuti pamene ana a Israeli alima mbeu zawo ndipo mbeu zija zacha iwo amabwela ndi nkhondo yawo ndi cholinga chofuna kulanda kapena kuononga mbeu zija. Ndiye monga mwa chizolowezi chimenechi pamene mbeu zinacha Afilisiti anadza ndipo Israeli anathawa kupatula munthu mmodzi yekha ndiye Sama. Taonani kuti yeyu anayima nasolwa lupanga lake ndipo anateteza munda wonse. Apa tikunena kuti munthu mmodzi ndi amene anayima ndi gulu lonse la Afilisiti ndipo Yehova anagonjetsa onsewa. Haleluya. 13. Ndipo atatu ama makumi atatu opambanawo anatsika nafika kwa Davide nyengo ya kukolola mphanga la ku Adulam. Ndi gulu la Afilisiti linamanga zithando mchigwa cha Refaim. 14. Pamenepo Davide anali mlinga, ndipo boma la Afilisiti linali mBethlehem. Tsono Davide anakulira mBethlehem. Ndipo pamene anali mphanga la Adulam, anakumbukira madzi amene anali mchitsime cha Bethlehem. Ndiye pamene anafuna kumwa madzi mchitsimecho, anapita yekha osafuna kutuma wina. Koma taonani anyamata wake atatu olimba mtima anadula mizere itatu ya Afilisiti ndi kupyola ndi kukatunga madziwo. Okondedwa anzanga pa ulendo, pamene ndimava za nkhaniyi ndimaganiza za ulamuliro umene Ambuye Yesu anapereka kwa ophunzira wake pa Matei 28 verse 19 mpaka 20, pamene akunena kuti apite akalalikire uthenga wabwino. Ndiye mwankhani iyi ndikuona kuti zinatengera anyamata amphavu ndi olimba mtima amene anadula malire a adani ndi kutengera uthenga wabwino kwa anthu a dziko lonse lapansi. Haleluya. Tele inu ndi ine lero tinalandira uthengawo chifukwa cha anyamata amphavu amene anadula malirewa. Tsopano pano pali chitsanzo china. Verse 20. Ndipo Benaya mwana wa Yehoyada mwana wa ngwazi wa ku Kabjeli amene anachita zamphamvu, iye anapha anthu awiri a Moabu akunga mikango. Natsikanso iye napha mkango mumbuna, napha mkango mbuna nyengo ya chipale chofewa. Ndipo anaphemwa Egiputo, anali nawo mkondo mdzanja lake, koma iyeyu anatsikira kwa iye ndi ndodo. Nasolola mkondowo mdzanja la mwa Egiputo, namupha ndi mkondo wa iye mwini. Pano, pali chamuna. Taonani mwamuna uyu. Anapha mkango. Ichi si chinthu chophweka. Ndipo anachita ichi pamene kunali kuzizira kwambiri. Pachichapa limawa akuti, kwa zizira alibe mpani. Kutanthauza kuti, anthu ena samapita kukagwira ntchito chifukwa chakuti ndi nyengo yozizira. Tele ndikuona kuti anthu oterewa saka natha kuyanjana naye Benaya ayi. Iye anapita kukapha mkango ngakhale ndi mwa Egiputo uyu nthawi imeneyi yozizira kwambiri. Uku ndiko kudzipereka kwenikweni. Nanga inu mumadzipereka bwanji ku ntchito ya Ambuye? Tenditoleni mu chapter 24 verse 1 mpaka 14 mmene tiona uchimo wa Davide pochita chiwerengero cha anthu. Mundime ino tipeza kuti Davide achita uchimo wina pamene awerenga anthu. Panonso Mulungu alanga Davide ngakhale wapasidwa mwayi wosankha chilango chake. Pano pali anthu ambiri amene mwina sangavomereze kuti kuchita chiwerengero cha anthu ndi chimo. Ili ndi chimo ndithu mmoyo wa Davide. Ndikunena mawu awa chifukwa cha lamulo lomwe linaphwanyika ngakhale mbali imodzi. Umenewu ndiwo uchimo ndithu basi. Tele ichi chimene kwachita Davide chikusonyeza kuchepa chikhulupiriro pa Mulungu. Verse 1. Ndipo mkwiyo wa Yehova unayakaso pa Israeli, nafulumiza Davide pa iwo naati, muka nuwerenge Israeli ndi Yuda. Ndipo mfumu inanena ndi Yowabu kazembe wa Kamu amene anali naye, kayendere tsopano mafuko onse a Israeli kuyambira ku Dani kufikira ku Beereseba. Nuwerenga anthuwo kuti ndidziwe kuchuluka kwawo kwa anthu. Tsono payambirira paja, Mulungu analamulira kuti Davide awerenge anthu. Apa Mulungu amafuna kuti Davide achite ichi ndi cholinga chofuna kumulimbikitsa kuti panali gulu la nkhondo lalikulu kuzungulira iwowa. Azanga, chikhulupiriro si chinthu chachibwana, kapena kuti si chinthu cha masewera ayi. Chikhulupiriro ndi chinthu chenicheni ndithu. Kutanthauza kuti Mulungu sangalole kuti mukhulupirire chinthu chopanda pake, kapena kuti chinthu chopanda ntchito, kapena kuti chinthu chechabechabe ayi. Tsono chikhulupiriro chimenechi chimakhazikika pa thanthwe limene ndi Yesu Khristu. Mwa njira ena tikunena kuti chikhulupiriro choona ndi chimene chimakhazikika pa Yesu Khristu amene ali maziko weniweni a moyo wauzimu. Ndiye mwina mukufunsa kuti kodi nkhani iyi ikupita kuti tsopano? Anzanga, nkhani iyi ndiye kuti nthawi zina imafika nthawi yakuti munthu ayenera kungokhulupirira basi. Osaona mphamvu zako kaya kuchuluka kwa anthu amene akutchula za iweyo ayi. Lelo mipingo yathu sinaphunzirabe kungokhulupirira Mulungu kokhayi. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti pa misonkhano yambiri ya session sipamatchulidwa kuchita bwino kwa mpingowo kutsatira moyo wa uzimu ayi. Koma mpingo umatsamira kwambiri pa chitukuko cha chuma mu mpingomo. Komanso angakhale pakuchuluka kwa anthu amene anabatizika, kaya ngati kuchuluka kwa nambala ya anthu mu mpingomo. Ndiye tikunena kuti pali ngozi yayikulu pamene mpingo ukuona kuchuluka kwa anthu mu mpingo, ngati kuti ndizo zotsatira zakukula kwa moyo wa uzimu ayi. Tsono taonani kuti Davide akuchimwira Mulungu pamene wakalamba. Taonani iyeyu akudziwa kale kuti Mulungu anayika maziko olimba pamene iye ali, ndipo kuti akhoza kugonjetsa adaniwo ake mosavuta chifukwa chichikhulupirira pa Mulunguyo. Ndiye malinga ndi msinkhu wa Davide wakumana ndi zinthu zambiri. Ndipo sanayenera kuwerenga wanthu ayi, popeza akudziwa kuti chigonjetso chake chili mwa Yehova. Haleluya. Tele okondedwa anzanga pa ulendo. Mbali ina imene mpingo masiku ano sukudalitsika ndi chifukwa chakuti anthu amaona kuchuluka kwa wanthu mu mpingomo, kapena kuona kuchuluka kwa chuma ndi chitukuko cha pa mpingowo, koma osaona kukula kwa moyo wa uzimu. Tsono pamene Davide anadzudzulidwa pa chinthu chimenechi, mu verse 10 pana 13 tikuona kuti akuvomereza kuchimwa kwake ndipo akupempha chikhululukiro kwa Mulungu. Ndipo Yehova akumuyankha mwakupereka mwayi wosankha pa zilango zitatu. Pano Davide akuzidwa kuti asankhe kuti dziko lake kapena kuti mukhale njala kwa zaka zisanu ndi ziwiri, kapena kuti awatumizira adani ndipo kuti adzathole dzikolo ndi kuwatenga ku ukayipolo kwa miyezi itatu, kapena alandire mulili kwa masiku atatu. Okondedwa, tamvani yankho la Davide lochititsa chidwi kwambiri. Anzanga, yankho lake likusonyeza kukhulupirira ndi Mulungu. Mundilole pano ndibwereze kunena kuti Davide analepheradi mu zinthu zambirimbiri, koma pasi penipeni pakulephera kwake panali chikhulupiriro chomwe ndi chosafa. Okondedwa, tamvetsani zomwe akuyankha pa verse 14. Ndipo Davide ananena ndi Gadi, ndipinjika mtima kwambiri, ndigwe mdzanja la Yehova, pakuti zifundo zake nzazikulu, koma tisagwe mdzanja la munthu. Haleluya. Davide akupatsidwa zilango zitatu chifukwa choche pa chikhulupiriro pa Mulunguyo, kutanthauza kuti kusakhulupirira ndi chimo ndithu limene Mulungu adzalanga. Tere pano Mulungu akuti popeza wazindikira kuchimwa kwako, Davide uyenera usankhepo pa zilango zitatu izi, ndipo anene kwa Yehova kuti achite chomwe iye wasankha. Koma taonani yankho limene Davide limene sili kusankha chilango chimodzi pakati pa zilango zitatu zimene waperekaza. Mmalo mwake Davide akumuuza Mulungu kuti iye sakufuna kugwa manja mwa munthu ayi, kutanthauza kuti sakufuna kuti alangidwe ndi munthu ayi. Masiku ano atsogoleri ena ali opinjika chifukwa ali manja mwa munthu, kapena kuti ali manja mwa kugulukena ka wanthu. Nthawi yonse iwowa sangachite chinthu popanda munthu wina wotchukayo, kapena kuti kopanda anthu amene ndi wotchukawo. Izi zimachitika ndithu chifukwa chakuti mwina kagulu ka anthuka kali ndi chuma chawo chomwe chikulamula ngakhale mtsogoleri ameneyo. Tere ichi ndicho chinthu chomvetsa chisoni kwambiri, kuona mtumiki wa Mulungu ali mkwapa mwa munthu kapena mkwapa mwa anthu ena amumpingo chifukwa anasankha kugwa mdzanja lawo. Tsono pano Davide akusankha kugwa mmanja a Mulungu chifukwa ndiye Mulungu wachifundo, ndipo amakhulupirira iye. Okondedwa, chinthu ichi ndi chimene chimandidabwitsa kwambiri, makamaka ndi chikhulupiriro cha Davide. Tele pano Yehova anasankha kulanga Israeli ndi mulili wa nthenda, koma Davide anadziwa kuti akakhala mʼmanja a Mulungu adzapulumuka ndithu tsawe yena. Okondedwa anzanga pa ulendo, ine ndi inu tiyenera kumabva chimodzimodzi pamene Mulungu akutilanga. Tiyene pano titsindike ndi kunena kuti Ambuye Mulungu wathu amalanga iwo amene awakonda. Ndipo tikaonetsetsa pamene tilangidwa, timapezadi chikondi pamene tilangidwa, ndipo pamapeto ake timapeza mdalitso. Ndi kunena mawu awa chifukwa chakuti ndi Mulungu yekha amene ali ndi mphamvu yopukuta misozi, ndipo ndi Mulungu yekha amene amakuza songa khale mtima wosweka. Mwanjira ina tikunena kuti ndi Ambuye wathu Yesu Khristu amene amamanga mabala a mtima wanu wosweka. Ndi Yesu yekha wokondedwa amene angakonzenso pamene mtima wanu wasweka. Lero ndiwo masiku amene inu ndine tikufuna Yesu mmoyo wathu koposa kale. Verse 18-24. Davide akula dwale la alauna. Tsopano tafika gawo lomaliza la buku lino, ndipo Davide afuna kumanga kachisi wa Yehova. Tiyeni tiphunzire kukhalidwa kuti kupereka kuyenera kuchokera kwa munthu wapa mtima pake pa Yehova, osati kwa munthu wamba ayi. Tale malinga ndi nthawi tilekeza pano lero, komanso tamaliza buku limeneli. Ndiye tingokumbutsa kuti timasanthula 2 Samuel 23:1, ndipo talowa mu chapter 24 tilekeza verse 24. Pamene timaona za mawu otsiriza a Davide, komanso taona za anyamata amphamvu a Davide ndi kuona za chiwerengero chawo. Ambuye adalitse inu. Amen.
Amen. Zimuambiri mbali Osman Tiramanda kutsogolera kusanthula 2 Samuel chapter 23 komanso 24, tamva za mbiri za Davide komanso za zomwe adachitika kumathero a ntchito yake ngati mfumu komanso ngati munthu. Pali zambiri zomwe tikhoza kutopa moyo wake kuphunzirapo komanso kuchitapo kanthu. Zabwino tientitolepo, zoyipa tientipewe. Nkhani yathu yalero yatifikisaso kumathero monga mwamvera kwa buku la 2 Samuel. Koma mprogramu yathu sati yatizamba 1 mafumu, chifukwa nkhani zake za Samuel ndi mafumu zokugwirizana kwambiri, ndiye tifuna tikhale ngati taziphatikiza nkhanizi kuti tikamachokapa kupita chipangano chatsopano. Hai, tikhale kuti zina zongofana nako zitathana nazo. Ndiye programu yathu yosati yatizayamba buku la tsopano 1 mafumu. Zimwe wambiri mbali Osman Chiramanda kutsogolera kuzomwe tamva lero, ndipo makera awathu mvera ndi awa. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Programu imeneyi ya Tisanthule Bible mwadalitsika nayo bwanji makamaka mbuku imenera 1 Samuel komanso 2 Samuel. Mwaphunzirapo zinthu zotani? Ine afi maina a 24 ine Samuel. Tidziwitseni mwadrapo chani mbuku limeneri. Tembereni ma email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena utumiza SMS kumene ya Itali ndi tiolemba bwino bwino, osango lemba ndi madalitsika, lembani kulongosora, lembani ku SMS ku 0833 500 222, 0833 500 222. Ambuya kudalitseni, zikomo kwambiri.